give it any color. Crow to an eye, what was that? Kutwala ku mikolo bambi olabye n'obuswavu mwana wa ssebo balekerera emikolo gy'obaogenze ne bakunga omwami atudde ne kutwa gwenno otuuka n'abalabye obbaye n'emmere olw'amakudde gosa mu butundu bw'engoyi alyokanga mukama n'abinnyamba maama ebyo bisannamu abakulasika laba nno bw'aseka kuba bamukinye wamma obufumbo bwa tewuni mu abugulika mutikuke
Wanabakyala munkoze bulungi nsanyuse nange bannange mbadde ku nkato ekirala nsiimye eky'obuteerika nga ndi wano okubaamu bakikola mwandingase naye nga bannange muntwaza nnyo omwembiriri omusajja w'ekitiibwa nga bwe mundaba okubula omukazi gw'olaga banno ng'asanyusa n'embeeko mama ng'atabagala kansooka ekibuuzo kyambuuziddwa nkyanukule nga mwagala okulaba ekyabansiimya weegenda onaabe n'ebigoye byo bijjulule osaabe n'ekizigo kye nkugulira naawe w'ekibuga sooka weejjemu ez'enkunamyo ebyo byoyolesa nze sibyagala mwambala eggomeso gy'otuule wali twolese enjawulo ey'abaka abasajja n'abasa mulabe bakyala tebwe munekedde okkamala abaali banjeya bajje bandabe abadde omukyafu bamyamyasa ng'adigida naye bannanga onyumira engoye wenjagala obe nga buli lwomala emirimo gyo ne mu kisenge ky'obe muyonjo naawo nno ndye nga byontegekedde nga njaganya naawe ofuna emirembe mu mutima naawe ow'ekibuga ompanga kukitiibwa nze balo njagala okyusa obeere n'empisa wano jjuuzi wanswaza nnyo olwampita kiraabu y'abakyala lwetugabula buli mukyala n'afukamira mu kitiibwa nga baawa babba w'empombo z'enkoko naye gwe munnange n'okikinala ng'ondiisa gula ebiwa oluwombo n'omunjiira n'enswala okamala n'ejjusa nekyandeeta eyo ate munnange n'oteetonda ebyo olunaabimala byonna bye mbagambye bakyala alibankyaya alibawatima bange
abafumba wasaana w'enjawulo atwawula byetwambala mubeere mu kyalo munnange tulika omufumba beera muyonjo abafumba wasaana w'enjawulo atwawula byetwambala wadde ow'ekibuga obe n'empisa ennungi obo bwe mufumba amakula abafumba wasaana w'enjawulo atwawula byetwambala mubeere mu kyalo munnange tulika omufumba beera muyonjo Oh, I don't know.